It doesn't matter ukuthi ubaba ngakhula ngenaye. Maybe it's for the good reason engekho baba. Ngeke ngiqamba manga kodwa ngikhule kamnandi. Sengikhulile sengiyindoda ke mama. It doesn't matter ukuthi ubaba ngakhula ngenaye. Maybe it's for the good reason engekho baba. Ngeke ngiqamba manga kodwa ngikhule
kamnandi. Manje sengikhulile ngizonceda. Imali into ezimnandi ngizokuthwesa. Lokho ngiyakuthembisa ngempela. Kodwa soba mnandi ma. Ngiyathembisa nami ngizokuphila right mama. Lokho ngiyathandaza mama. UNkulunkulu akini njalo uhlezi uphila.
It doesn't matter ukuthi ubaba ngakhula ngenaye. Maybe it's for the good reason engekho baba. Ngeke ngiqamba manga kodwa ngikhule kamnandi. Sengikhulile sengiyindoda ke mama. It doesn't matter ukuthi ubaba ngakhula ngenaye. Maybe it's for the good reason engekho baba. Ngeke ngiqamba manga kodwa ngikhule kamnandi.